ajabule kabi hlangihlangana naye izinto zawalula kabi kwashesha nokuthi sizwane angidlala ngismile efonini mangikhuluma naye njalo mangilala ebusuku uqala ngisendela iy'thombe zakhe egeze cube cobe coka ngivezela yonke into yakhe nami ngala ngiyabuza ngizobona nini isikhathi samba kancane wathi ndoda yajuluka umifuna into eyikala kahle uthi fake yokusa nami ngokuthanda izinto ngifake mase ngifunanumba i-rap time is not available awuphinduzame reach the voicemail of Sorenso ishi number yakhe noma khulumisi lakhe athi I'm busy right now uphinduzame reach the voicemail of Sorenso ishi number yakhe noma khulumisi lakhe athi I'm busy right now uphinduzame ngoba ziningi izinto ezenzeka ey'nkundleni zokuxhumana especially kufacebook mina kwake kwathi angiwuyeke yafika into kimithi angeke thathi somuntu ama-decision ekubeni ngingakamazi vele and from there I started not to believe uthando lama-social media lapho abantu basemsebenzini yalahla ibhari bayayiginqa ucela ama-fake accounts lapho abaphosta umzimba ingqondo bayayididla and uma isitori sakho ungasazi uzokajabulekabi sangihlangana naye izinto zawalula kabi kwashesha nokuthi sizwane angidlala ngismile efonini mangikhuluma naye njalo mangilala ebusuku uqala ngisendela iy'thombe zakhe egeze cube cobe coka ngivezela yonke into yakhe nami ngala ngiyabuza ngizobona nini isikhathi samba kancane wathi ndoda yajuluka umifuna into eyikala kahle uthi fake yokusa nami ngokuthanda izinto ngifake mase ngifunanumba i-rap time is not available awuphinduzame reach the voicemail of Sorenso ishi number yakhe noma khulumisi lakhe athi I'm busy right now uphinduzame reach the voicemail of Sorenso ishi number yakhe noma khulumisi lakhe athi I'm busy right now uphinduzame sengathi abantu abaningi bangayisaba izinto ezisheshayo abantu abaningi bayadlala ngothanda ukufezekisa iy'nhloso zabo bangangenogibeni lika-social media bangayibeke ey'nhlizweni zabo bayithanda bayinakekele bafikeleke ebuhlungeni nekecoleleke bayithanda bayinakekele bafikeleke ebuhlungeni nekecoleleke the number i-rap time is not available awuphinduzame reach the voicemail of Sorenso angijabule kabi hlangihlangana naye izinto zawalula kabi kwashesha nokuthi sizwane angidlala ngismile efonini mangikhuluma naye njalo mangilala ebusuku uqala ngisendela iy'thombe zakhe egeze cube cobe coka ngivezela yonke into yakhe nami ngala ngiyabuza ngizobona nini isikhathi samba kancane wathi ndoda yajuluka umifuna into eyikala kahle uthi fake yokusa nami ngokuthanda izinto ngifake mase ngifunanumba available awuphinduzame reach the voicemail of Sorenso ishi number yakhe noma khulumisi lakhe athi I'm busy right now uphinduzame reach the voicemail of Sorenso ishi number yakhe noma khulumisi lakhe athi I'm busy right now uphinduzame